www.ndiyo.org.
Bande wanana kulilushwile, bande wanana kulilutamilwe, bande bali kutisikanyanda, bande bali kutisifelile. Kilunaba, hey, kilunaba, kilunaba, kilunaba.
Yeah, hey, hey, Eroja Molina wa Maswalale, Arugole.
Mwana bali kuli hero doka nyanda Beauty kili kumbayo azibiru kanda Bani teri ulobala mami panda Kichakuro ya fiza shole anali kwanda Bani lapele la kampi na kela jele Babata music kariani tuwele Kono wakasu wabana bama sae sole Mulina mulimu na kupa baswalele
Bani wanana kulilu shwile Bani wanana kulilu jamilwe Bani bali kutisi kanyanda Nobody could disbelieve. Kilunaba, hey, Kilunaba, Kilunaba, Kilunaba.
Mumula bela make a call. Kona mwe kwa luwe la minyako Nilunari kapitali nako Koska mi baba kiza minako Them way you wish me bad Them way bless me God I know you want me down My God arise me above
Baba mwani la pela umaswe Nanyanta mi la pela wondate Nivona buba kutele umaswe Tatabela kunibona nijwe Mukasaba mina kaze mbona ze Kaze nyeza ze, kaze ntina ze
Mina mukari le kare Kare Bande wanana kulilushwile Bande wanana kulilutamile